Akasuba no mwesini mwe mwapanga esa wa kwa miseki na Daniel ni mwe. You are the almighty God. Let's go shifi lwa abana bakwe. Mwalibela, mwalibela ni mwe. Mwalibela, you remain my champion. Undefeated God. Every battle you have won. Undefeated God. So stand with the world. Who conquered it all? Undefeated God.
Nezo chita life yanga monga dance crew. Stepping on things I had plans for. Baba kudala ni wakade sinza kamba po maningelo shaka welede. Uku woko uku pingi the truth is I put the past behind me and the Lord beside me. Ndine kingdom kada chito ni kulemekeza mulungu. Nuladi kila so iwe fotokoza. Belani mwe wonse indise ola kwa bachifundo na chikondi. Techifuko don't see his faith. Take a deep breath, breath. Ups and down na paddle life on it.
Undefeated God. Every battle you have won. Undefeated God. So stand with the world. Who conquered it all? Undefeated God. Oh.
Any babe, who can you work out? Lipotak. Lakini sikufuata ulivyotaka, kanipa adhabu si kwa sababu hunipendi, ila ni ukuu wako Bwana, wenye lema nyingi na baraka. Naomba unisamehe na unirehemu Bwana, unioshe na damu yako Yesu, unifanye tena mpya. Nakushukuru kwa yote Bwana, umenilinda.
Undefeated God. Undefeated God. Every battle you have won.
Undefeated God is you, Jehovah Shammah, Jehovah Jireh.
Exclusive from
Pickwell.com. Yeah. Hallelujah. Pickwell.com.